Urukundo n'Imana ituruka mu ijuru, urukundo niko kuzura ku muryango, urukundo uzahoraho iteka ryose, urukundo ruruta byose. Mfite impamvu yo kuririmba urukundo, narakunzwe ndarunywa ndarucurura, kandi nkundwa uruturuka ku isoko y'urukundo ruruta byose. Mfite impamvu yo kuririmba urukundo, narakunzwe ndarunywa ndarucurura, kandi nkundwa uruturuka ku isoko y'urukundo ruruta byose. Uyu munsi wa none
twateraniye hano, izina ry'urukundo turutse mu ijuru.
Niyo mpamvu dusabira
uyu muryango utangiye usabe mu rukundo iteka ryose.
Naho nagira impano nyinshi mu murimo, nagira ubuntu nkaririmba ndetse nkasenga, ndetse nkabwiriza nkihanisha n'ibihumbi, nta rukundo byaba ari zero. Naho nagira impano yo guhanura, nkajya mvuga ibizaba ndetse kenshi bigasohora, nta rukundo n'abandi nk'icyuma kirenga cyangwa indiri bitaryoshye.
Uyu munsi wa none twateraniye hano, izina ry'urukundo ruturutse mu ijuru.
Niyo mpamvu dusabira
uyu muryango utangiye uzabe mu rukundo iteka ryose.
Urukundo ni ingenzi mu buzima bwacu, ntirube nyambere. Ubwiriza bwiriza uririmba ririmba yobowe n'urukundo. Niyo mpamvu dusabira uyu muryango utangiye ngugengwe n'urukundo by'iteka ryose. Abazajya babagenderera bajye basanga Yesu, Mana tegeka urukundo rukanze. Tegeka, 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 tegeka barozi bakizwe mu izina rya Yesu. Tegeka, tegeka, tegeka bicanyi bakizwe mu izina rya Yesu. Tegeka, tegeka, divorce zose zishire mu izina rya Yesu. Tegeka, 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 tegeka